Every narrative, Reverend from Ishira. Every Nerico, I want to talk so you never from Ishira. I said, yeah, in tea. Yeah, call me copy. I said, yeah, in tea. This is my dream, a different name. I said, yeah, in tea. And I'm a Ishira. Every Nerico, I want to talk so you never from Ishira. Every miracle I want to tell so you never from Ishira. Back on for a day. My sister move. Mission in the crocodile. She said, why are the case? Watch out, my cheddar. A sumbo, mommy. Every miracle I want to tell so you never from Ishira. Every miracle I want to talk so you know my friend Ishira.
Watch them on the air, 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 watch them on the air.
Watch
them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them, my dear. Watch them,
Babo Awa Jumadi. I'm sorry for Osea Kuto and the name of Edi Jumai. And until you doubt when I'm Yassi, I won't know, and also, and now Chia, a Tosu, Emi, no, Ewa, Bruna, Gusumimu, a year on the 9th January 2022. Ejidi yese onyame ena amaye ediye eninti onyame aseda eye bibri yebegusu ya danase yebegusu ya kamfono yebegusu ya shenidin kese eni monyam efise onyame na doye ntina mine omienu yewi yesa yegusu ya tiasi eninti sebibi ewo aseda tia ya saforade enene anopeye yade manu enunti dikan entimi a mekan yensa ewa ha enunti na anopei mifa babo abo dumedi so me de ema o ache dikan ene mama Esther umuka fo na munyina ache ade baba wo awa dumedi so sanso so na mifa so ade mai ya sofo yempenyem fo na yem fo ene ya tiefo nyina wo ma wo ne di dumedi nyina and the dawo brunya busumi mu de ne chese yeguso ye faso e de echiamo e didi ye se onyame ada roma na onyame adom mohoye ye nti ye hoye enunti ene ye nyina ye senia aye busumi foforo no eya ye kono kakran kakra kopimse ya sofo ebe dika ya mekasa na sana ye bi ejumadie no anim na ye nemu nyina asha si esia ne mebi and so soon, and then Name Aya Dumoa. Isenia, ye by ye de and near my ye de exalt ye home. Ye de a she ye home in crying on ye de ever by Senebea, ye free her and call pine. And in tea, my wafidino and also in her ya, Name Aya Duma, Aya Dumoa. Ever by Ufie Bill. Yentie Jomito is my everything.
Never thought that you could love someone like me. Give up your life for me, yeah. You even go on and call me your very own.
Your very own.
So grateful for your love.
Announcement in Chem. Brother na last offre Odi Yima ese wo address na Odi ma senebe ya ebe timi aya announcement no. I'm say if you want me one for address no, or telephone number no ama. And in tini se uti mi anopeya. Obetimi di telephone number no ama ye. Obetimi afre dikan number na eye 06 28 29 15 48 06 28 29 15 48 and also be to me a frame number no 06 147 28 170 06 147 28 170 107 0 ya ya simi oma ya ntina ne taban kese no ase ife se awrade enchan na ya kwa ibinya inshira ani ti samre ye ba ne aba abefe asema ye nyira ye di editu ye mfu senya ye di kanka ne se ya fofu ona baba no mani ye abe kasa atre ansana jumedi ne wo ho no afi ne na mo ya sha ti ye jumedi ye ba ne ye ne mo ya mfa bibi enti ye mfu wa eno no enti mi emo wa ebi se na mi asema na ti na mi juma ne ye ye wo efi di ye su na ene ma aka no so so aba aba ka ho se ne ne ken enti mi a me ka ya ansana ne ne ti no ene ye ne mo Semo ekakra ediba ediya betu ya hongo se ne beji ya betu. Akwemo if you say afiwe yehunu se se onyame amemoa yenye ma yenyanara ebe ye basa enuntinu esasi ye ma onyame ebedi ye kan afiye mu yenye ma ye yenyanara yedi ehye onyankopon ensa se ne beya Unyame ebitimi elidien na wa ahwe yesu efi se yenyame se ebase yepono a obe apoye se base yesu no mu a obe ekura yemu eno nti ene anopai mene o ebesua asemo akakra bi na asem no megyae ama etiefo na ososo wabem na yenyara yabo ebo hu Nti me kain ewo David enyomeno a eye Psalms Psalm 119 no me kain 9 ade eba form Psalm 119 no 9 no ade ba e form ekakra Where shall a man, a young man, cleanses his way? By taking the heed thereto, according to the word. Turn or say, with my whole heart have I sought thee. Oh, let me not wander from thy commandments. Thy word have I hidden in my heart, that I might not sin against thee. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. Amen. And you know, mekai ewo echi noma ensoso. Psalm 119, 9 to 12, no. Asina. Edie na abrantie ede ebeteo na akwan ho ani se ohwe ne ho so ese die wasemotie mede makuma nyina medi wachi na emami mfiri wo mra enhyemo ho entine mede wo ensem makura makuma mu na manye boho bone inshira ne ewrade kirekire me wa ahyede asafo ewrade asemni asafo ewrade enano pese de aseda ma o emra ye ne yenuanom ebe bobo wasemu hu ye mpae ni se enen soso no obeba no aba bishira ye obeba no aba kasa akire oba no aba die yakoma mu ne atimi di wonsemi ahye yakoma mu Emra ye besiyan ma butumi ma hoden ma wo honhom ma wonyansa ma wo honhom okunmo enkasa enche ye enano pay so wo Yesu Kristo din mo ena ye bo empa ye amen eno nti se hwe asami no a David anom no ena wo twero ye na eniema bebre afa David so na ohunu se se eba se obi a wo ye abrantie So pese obobra adia isi abrantie yani suse esese obobra no se wodi onyankopon asem ede ebeye den ebobo bra enunti na na wose na ede na abrantie odibetew na akwan ho se ya ye emrantie yesu susu ye pese ye boye bra ya ye christofo ye pese ye boye bra ya ye nyamsomfo na se didie mu tumi biara obi ewa awo somo no sa didie no emu nsam no nipa no edebeye den edebebo ne bra ana se obi somu nyame bi ne sa nyame no emu nsam na sa nipa no ebeye den edebo bob ne bra enu nti wase edie na abrantie edebebo edebete o na kwan ho ana woto ase se ene se ohwe ne ho so se de wasam tie hwan asem na na David eka na David ka onyankopon asem a enu na se abrantie edebo ne bra ebeye den obetimi anya fapem obetimi anya enyina so obetimi adiye na wonyame ahwe ne so enu nto ase edia na abrantie edebetil na kwan ho ani se ohwe ne ho so se nia wasam tie enu nto se ye hwe afi ya ye wuramu ya ye started with COVID bibrebei na ye nimsenka by 2022 yidie ano bebrase afi kura na se data no any omicron no akabom edi ewiase nyina ni enu nti ama ho kire ama ohao ama yidie ni niema bibri aba enu nti edie mpa na niema ye kumi ye de beteo ya kwan ho se ya ama wo nyankopon amem se ya ama wo nyame ama meso ye mu na ye kase ye befa ye ni ankasa ya kwan so ye de aye ni mra esese ye ya ye hunu na na COVID aba abiye ye ho enu nti samre ye bekanfo nyame e de aman se yɛmfa onyame asɛm ɛnhyɛn yɛn akoma mu yɛmfa onyame asɛm ɛmfa ɛnante sɛ yɛde onyame asɛm nante a ɛne onyankopɔn na ankasa ɛbɛdarɛte yɛn ɛfisɛ bible ne se onyame ani wɔ wɔn mu a wɔsoro wɔn no so na onyame nso so abie kwan ama wɔn mu a daa wɔhwehwɛ n'anim no sɛ wɔde nnipa bi bɛhyɛ wɔn nsa ɛno nti sɛ yɛwɔ kwan bi a yɛbɛfa so wɔ afe mu na yɛde atew yɛn ho na yɛne onyame atumi anante deɛ a ɛneɛ na a yɛde onyame asɛm ɛna yɛde bɛfa na yɛde atew yɛakwan ho ɛno nti taa ne se na mede makoma nyinaa mɛdi w'akyi na mɛmfiri wo mmara nsɛm ho mɛnkyini ɛno nti sɛ ba sɛ yɛde yɛakoma ɛnyinaa ɛdi onyame asɛm akyi with our whole heart na yɛdedi onyame asɛm akyi a yɛgye di yie sɛ onyame ɔbɛdarɛte yɛ paf ɛkwan biara a yɛnam so no onyame ɛbɛdarɛte yɛ paf because yɛkan bible no a wɔse ɛdeɛn ɛna abranteɛ wɔde bɛtew nakwan ho ne sɛ ɔhwɛ ne ho so sɛnea nasɛm atie ɛno nti no yɛhunu sɛ sɛ yɛde yɛakoma nyinaa di wɔ nyame asɛm so a ɔbɛten yɛn akwan ho ɛno nti sɛ yɛkan bible no a yɛhunu ɛwɔ proverbs no ɔse wɔ nyame w'asɛm ɛyɛ nkwa ɛne nkwa hosan ɛde ɛman my life my words are life and health to those who find them sɛ kan proverbs na saa ɛna ɛka ɛno nti m'asɛm ɛyɛ nkwa ɛde ma nkwa ɛne nkwa hosan ɛde ma nnipa a wɔmmɔfa meme nyankopɔn asɛm ɛno nti no yɛde yɛakoma nyinara ɛbɛdi onyankopɔn akyi saa mmerɛ yi a yɛnhunu baabi a yɛfa yi nti sɛ yɛde yɛakoma nyinaa di onyankopɔn akyi a ɔno asafo awurade no ankasa ɛbɛkora yɛn na wate yɛn akwan ho na wɔde yɛnan asi baabi a ɛhɔ ɛkorɔ ɛno gye sɛ yɛhwɛ revin no a wɔse na mede w'asɛm makora makoma mu na maanyɛ wo ho bɔne bi sɛ me no mmienu yɛname bɔne atwa yɛ ho ahyia because paul kaa sɛ adeɛ a mepɛ sɛ menyɛ no meyɛ no mentimi nyɛ ni ame mpese mi ye no eno ena me ye en chen ye na ye besre asafo urade ese se emra bonimpo eben ye emra ye hu ni ye pese ye ye no se ye di onyame asem esie ewo ye yakuma modia ene ye ye nye boni bi entia onyankopon kwa ba ya boni abeye nsohwe kase e dia ma ewiase nyinan ejidifo ka ho wo mu omutimu ka ho enkramofo ka ho obi biara oti wiase mu eka ho enu nti wontu wani na boni ababe to wono sana David ka se na mede mas wasem ebe kura makoman enu nti sia de onyame asem samre ya Yasha afifufuru yasi sedi onyame asem ekura yenyakoma ene eboni biara ebeba no yebetimi ediso efiri se si yehwe se onyame asem abekura yenyakoma na abehwe yakoma mu na yehwe niema yeye na ekoye boni a se yekai onyame asem a na yeja efiri se onyontuni bikura editoi se mekai ya na ne mi pese mi ya na mi hwe onyame asem a na ama me agai enu nti no ye di onyame asem ebe hye ye akoma mu ye di besie ye akoma mu kura ana ye di be kura ye akoma mu se ne ebe ya ye nye ebone bi na etimi atew ya akwan ye ho se onyame asem antimi a me hye ye akoma mu ebe yiri se ye betimi atew ya kwan ho na yetimi anante ti se die onyankopon epe na 12 no eka se enhyira ni asafo awurade kire kire me wa ahyedie enu nti adia ne de beteo yakwan ho no se yaba onyame ho no onyame wo na hyedie bebra wo betimi akyere kire yen efiri se wono na obo yen wo ni rusa wode ama ti se die kristo som abeya parting ah enipa uye se udi so untimi mfa wo pe untimi mfa mewura kristosun mu because owura no ankasa no owo kwan a ye faso a ye esom no enu nti 12 no kase enye ye enhyira ne wo asafo urade kire kire me wa hyede enu nti fie ma wo nyame kire kire na hyede a ewo kristosun mu a ema ye mre ewo kristosun mu Emma yen fa ye pe en fa ngura Kristo sun mu. Emma yen nye ni eme bi a yen ka ye ni a ye pe fe ye 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 di fa Kristo sun mu no mu no. Ye ye enu nti ne be sra sa for ade. E se obe kire kire ye na hyede e fi sa mire ya afi asha ase ene eye on the knife. Onyame en kire kire ye na ahyede si ye hunu onyame ahyede na ye nam so a. En ye na yebetimi atew yakwan ho na nea onyame pese wode ema yebia no otimi edi amaye enu nti enchekura no mebie ahoma no atum na oso wabem na wa ye oso de o contribution aba ana aso watu enyana ayefo se afia ye wurami ede ebe pa ene ye de betew yakwan ho efise upie efirifie esi abonten pe na bone andane ensohwe na ababa to ye na se bone no edi ye so dia ene na ensohwe no na yafeli ene nti David na na okasa se abrantie edi na onde boti wakwan ho ene se obehwe ne ho so se die onyame asema etie na yemhwe bibia David ekan ye ewo sam 119 na ankasa If he said, "Na David will be a his a man after God's own heart," will be a now that unyame akuma eponoso. Nenso suno David a ye boni a man ne boni no unyame etina so. Enti enfa ho se yen yeda unyame akuma so senia etie diara no unyame ebetimi atinya so. And it is a basis ye na unyame asem ne yedi nante ewo samre mu a ebetimi ate o yakwan nyina ho na yankoye boni bi senior 11 e kan aye no enu nti ye kan sam 119 no 71 no na ne 72 na yahwe de David kan aye I say, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn your status. The loss of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. 71. I say, a year mamma said, O bray me, I say. And unto a mamma sia was shedier. A year mamma said, O bray me, I say. Enunti amame sua wa shedie wonumu emra eye mame esinsi kane dwete empempem ewrade emra ye pepepe so enunti no si eye mame se obrema si na David nanka oyobi a wonim se na kwan nyinara wodi afa onyame asem so na kwan nyinara wate ho e de ama onyankopon Yansu nuwo ni muse, se ni etie biya, anuwa wada unyame akuma puno nasu die. Bibia niwa ebeti miyesi, wabra okofa yuria eire, na netan eba anuho ebe yi naten. Na onuwa nkasampo esayen, ekasafa se, se ni pana woye saabu eneni die, wose uwo. Na onu die wunimse, eye wono enana netan ekasa efano hon. Na oblemu nipa no edi kumfo kura tu nipa no so se se nipa yi de waye bone kase kura de tia onyankopon na so na David nim se eye wono ankasa enana Nathan e kasa efa no ho enemra Nathan e kaaye etwi na enim ka se ohene eye wo ano ade a na eye de e wo David ho se oje nimfum so Etumu. Oje nemfumso etumu. Anuntu wasi erade. Eye mami se. Obre miyasi. Anunti emami suya wa shedie. Emra unyame sra no netan. Unyami difo sra no. Oko no oko bre David yasi. Anunti no oka. Consequences sa ebeba ewo David fie. Enu wano anka saso. Because of what kum soja neno yuria na wafa ne yiri enunti no sei ena obeye no ampa wo nyame e ma sansem ni nyina ebe mu enunti David tenase ena ohunu ye ena otwere nwo mi se ena ye na ede ebe pa na brantie wode beti na kwa ho ena se wo hwe wo nyankopon Senia wasemuti. Na yadi wo nyamia seme kura yakumen. Because na David ye, a man after God owns heart. Onu kura anu, se okofye ntokuwe mwe kuhunu ubiyire, ema ne kondo dia. Eni ya nami nu miye nwa, yatisa omeyumu. Ewda mamo ye mfane shwe, ensanum ye mfane shwe, akufye ye mfane shwe, eni ya man kitinkiti wia, Yen fane fi yi diye. En yen na ebe haye bebre. Because nanka David diye wo nimse. Owo yire nom. Owo mpnafu. Owo niye ma bebre. O nyamia se msa san yena. Ashane ma. A mu nimse. Obe ko akwa koto boni mu. Ana se. En soshe bi ebe timi ababe tono sa. Ampo amane didim. Amana kwa kukum obi. En ti watina siye no hon se. A. Maye boni. And intina oba no betre Psalm 51 no se erade yi sa boni ya maye efri mi so ne bo honhom fofura asietim ewo memu efa mame otena se hunu se ni awaye no emfra se esese woye and intina ne no wonnam enenwumi so etumi no mie no nyina afo Asa yen sun chen bone na yen pie yen komra no na bone butu epuno na no ye fi ya nkasa no ubetin ya tena ho no wa plan bone ubetin ya tena ho no wa dwene bone bone so hwe ebetimi ato wa dwumam bone so hwe ebetimi ato wa kwan so bone so hwe ebetimi ato mpo wo mfafuo mu ba bibiara wa gina no enche na bone ato Na David ni otini fie ena okobie ne mpoma ena okohunu se obi dware ena ekofa asem kesie ede bre no ebe ye no me kase ebe da na so enu nti onyame kura ka kire ne sa so de den o pesu osima sa forade no wonti me nsi enu nti ye hu se o se wo de e wo aye ne kokuo m na me me sa forade de me ye no wo ewi ase nyina so that means me ye ma Israel fo nyina ehu ampa so ya sa twere sanse mi nyina guho ama awonto ato aso free David mre so bepem ne no enu mi enu nyina nya asem bi a yen so so yakenkan enu nti no wose eye ma me se obre ma se ama me sia wa ashedie enu nti ye bekam fo ene ama mo se emra ya she afia se eye busumi January on the 9th 2022 yi Adia ena ode betu wakwan ho. Adia ena ode ebenanti wa afi nyina mu. Adia na wo beye. Se ye beshe asafo awurade asem sedie otia. Na ye di na sem nyina asie won yakoma mu a. Ene na ye mfiri na chi enkonko ye boni bi. Efise na David na otifie ena sabone ne eto no. Then kasami ni umie noa ye pie eko emontine so ye ku inyume mu ye ko ye di akoni aba ye ye enyema bibiri no ena ye ntimi kotu boni anase boni ema emetu ye because mi ni umie no ye tiasi ye di boni ayen ye ko anti se ye ma ya hukwa ya enye boni ebe faye indomum inase ye gusu ye tina boni mwa na ya ye akwa edi ama boni no enenti no sene ya yesu kaya sese se basi se ye ye hunu ni ya wano wo ye dia onfre ye dia enkuwe biyo abe fre ye eni anom efri se akwa enim ni ya ni wura eye enti enano pe sase mina mpese ye nye na ye di tu ye hun humu Se David ya na oye man after God owns heart no. Emra oti ni fie no. Bone eto no. Nani eko yi ka, nani ko yi bone edema no. Nani kondo se obehe, na wafe biyo. Emra wafe no wafe biyo no. Eko dane bone, ema ni tu huwana mo. Ema ewudie edibe mo. Anuna ujina anase miso, nena anopeyi, utu ye fo, encourage ye se. Si ya ye mrantie, si ya ye mabeyi, diye na ye debetiu ya ye akwa hon, afi ya ye ure mwen, en soche bibri, ya rie, eni wo hao ni ama niye, edi tu ye yi. Eni se ye fe ye honso, se ni ya unyan kupon anse mutie, na ya nyeboni bi entia ono asafu eurade. Eni nti samre mebiye fon la ese no. Na obetimi edo contribution aba ye nyina na ye tutu ye hofo because ye nyan hye dwumadie na nkasa ase se ne adi kenkan ne last ne se ya sofo no be di kan aba be preachi ye mo ba be preachi via na afi ye di dwumadie no ato aso nti we die ye nia ye nia nkasa ye di tutu ye hofo se ne be ya afi no ye be pe bibi edi asi ye ne so na ye timi ananti ewom Eni nti se yedi yasem anase yedi yakwan nyina ehye onyankopon sa eni na safurade ebeboae na wahweye nso na wakraye so eni nti se wo bibi eka wo ma na se contribution bi ana bibi a obetimi afre 0207371619 0207371619 afia ye wuramen ede yen na abrantie ede betil na kwan ho ene se ohwe ne ho so senia wasemutie na ya anya wo ho eboni na medi makoma nyina medi wachi na menfiri wo mra ensem ho enchini medi wasem makura makoma mu na manya boni bi mentia wo Enshiran ne wo Awurade kirekire me wa ashedie onyame enkirekire na ashedie emra yesi sa afi mu na yehunu na shedi ya yetimi ya fa yetimi anantimu na bonibi ama metu yen anasa bonibi anane soshe ama ameso yen anshe ifisa adiachi adiese nyinara man we are waging war say yeye Christopher no aye o in soshe eko na minu mi no yeko and to say ye di onyame asem e de shukura yen yakomemo a ten ye tibi asaforade obehwe yeso line now at them 0207371619 hello contribution bia obetimi di aba emira yi go fie tie glorious of Jesus.
Good morning,
Deacon.
Hey, I want to say.
Yeah, me ado. Nampa chosu.
Emo fisi apa?
Oh, I think I'm not here. Ada.
Yeah, Ada niye.
Oh, Ada, I'm Israel. So how about you? Good. I think I'm not here.
I'm Israel.
Amen.
So, future anano pe wodi amaye. You say you will have a fufu mo.
Yeah.
And it's a ni ni pa. So say you're sitting abroad, bo. Tell you when I'm a boy, I send it to you.
Yeah.
You might pay a deposit, you know. You who not quite enough for you to be 2 months a month. You know, so when you pay beer, what as this would be, no. So sorry, the old person always say, we are a human, we are home for so. And if you say, I buy a human, say, one castle of human. At the end of the day, and I say, months, no, you first will be a baby. Now they are born, umbra. And if you say, day, no, so. Let's say what check it now. Juma, why you know? As you can see, when you know, I'm not saying for so I say, when you know, I'm what transfer dream home, say, I'm the one best in a fire and tea, Memphis, we are me. And now we are by a Juma, I say, Bosomia soon, I say, would work at you, who call check you work at you. No, who is it? Now Bosomia, I think, 2,000 and not 1,000. Now I didn't have feed the mina 800 and I'm 1,500. First, yeah, check it to as you say, yeah, what you man honor, who to me in Nina, and internet you may run 1 4 6 in number, and I say what you are afraid.
Yeah,
and if you are no better seeing who say, what you my crew mono, again, our year, yeah, maybe I saw where you might do one with you, maybe I'll do be unknown soon,
yeah,
maybe I'll show you 1 hour. And you may run on so sebi. When you mean say 1 hour now, 1 year, you man, or the who's sick of him,
yeah.
And in ti bra wo dru ho no no won so atete won sika e no de amawo and in ti sika wa san kan ni nyina no kire se wo anya anya adwuma ni yie
yeah
e se o pese wo ye adwuma ni yie de e se utimi kwa adwuma no adwuma no ho hyehye no
yeah
utimi ni nyina pepepe na motimi so a wo be hu se won fast e sika e se won saka no so no obisa abeka ni nyina anata ye wan kata wo adwuma so na wo ye e bra se wo sori kwa adwuma ukotina hona tutu niye mana sidi pebi suba hono msu betu bina yi nate uda ukete suwa ma tamu kona beso ube kone yu di pebe se ebe ton niye mribi oma bakwa busu minu suwa mfasuwa wefe fria jumeni mwono wansanka
msanka
esu betre ntisaane unyami mwenso suna yeti ya krisufuwa nasi unipebi ya za uu sumi nyami ya sese ututu wakwa iye anitina David eh kana 119 asi eno verse 9 huko na achila yense as I say, we need to be a witness of our
country.
anya mema nku hatu wakase abranti
ya
nansu wakasache ye nipe kire wata atiso
ya
te unyamia ste mkwa ni biti nyamu watibobre beso onu unyankuponi onu obo osuru ni asase muni ye menye na enu obo ye unipata senye diya tuwa anu se yenfe ni asase enti shise ya unyankuponu ya diya tuwa ama ye no eno na sese ye ni yetimi diso na yetimi abuwaye ama ya bre abuwe timesi ye ye ame yeti mienya chefa wano nyankupa ini enimo so
yeah.
Ito ukai ta 119 kona verse 105 no so nyankupa stem ni minai se kania
enimi kwa yuto na ini yeah.
Eniti si enti mienya nyo nyamia stem soa diye ye biyano enti mienya diye nyo ebiti mienya mfasuo so anasi diye nyo ebiti mienya buye kwa ama ye ame yeti mienya ku nyankupa ini enimo isaje mzika achire eno te pesi enya mfasuo wabimuma ajuma no ho ehshishe bia no ele se utimi disuo chawo fa pensu ne yepe o strong ni ni makode a na ni ye nsu se se onyame asem bia waka to ko bia no ele se ebusuo na mo ye timi ni so pepe afia ye timi eye 2022 2021 atwem ne ma bia o ye ye to se timi ampega wo no 2022 no ele se obom pa ye se onyame moa wo momo no ho konkon no emoa wo ye se nto konkon ne won na mo na we che mre bia se ibiti ya chembre biwa asasi soa ibiti ya kawa tufo mo nenso so se onkonko no kan ho amra no biti ya buso nenso so dipa de tenye ntine nyo bibi biara onyame be pega wo no be hwe wo so kinan 2022 idie uma yin na ayo ye humode na ye mpega ye ho ni ntio onyame asem ni eni so na ebe ye mbe ya mfaso wo so nyame shira bibiri amen
amen nyame shira wo so so eda nyame shira wo bibiri a dear na brantie edibetu na kwano ho eni se ohwe no ho so se ne awasem tie me de won se makura makoma mo ne manya wo ho boni bi emfa sase mi antie kotudwem ne emfa enante na wotwi mu nyina na wo ko bibi ho a no ho se a edie na medeti mabrabo ho aketesia ma me emrantie ade ami yesu ediboni bebre mi ana se edipapa bebre mi se ye kaye a ebetimi aboaye bebre na yetimi ahwe yakwan nyina yiye emra yeti emre eboni imu onyame enhyira mu nyina ha ene edijume die ne nyina efi mpp fo no wodendue mu enyi ofidie no emfi ha eno ntine wo muso wo enepa ebebre ma ntisanwumi fi awanti ye ka nyame edi adomdom yen a next week no yene mu besan ehia ewo babu awa jumadie yi esubi asaforade ye dawase ye maoso ye tuntum mo te enen so so abekasa atire yen se edi ye ne ye debeti yakwan ho gi se ye hwe wo se ne awasa mutie ne ye di wonsem nyina